Essuula ya 23. Eyafumitibwa oba eyasalibwako ebitundu by'omubiri gwe eby'ekyama tayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Omwana omwebolereze tayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Okutuusa ku mirembe 10 tewabangawo ku babe abayingira mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Omwamoni oba Omumowaabu tayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Okutuusa ku mirembe 10 tewabangawo ku bantu baabwe abayingira mu kuŋŋaaniro lya Mukama ennaku zonna. Kubanga tebaabasisinkana mu kkubo nga balina emmere n'amazzi bwe mwava mu Misiri. Era kubanga baaweerera Balamu omwana wa Byoli okumuggya mu Pesoli eky'omu Mesopotamiya okukukolimira. Naye Mukama Katonda wo yagaana okulya Balamu, naye Mukama Katonda wo n'afuula ekikolimo okuba omukisa gy'oli, kubanga Mukama Katonda wo yakwagala. Tonoonyanga mirembe gyabwe newaakubadde omukisa gwabwe ennaku zo zonna emirembe gyonna. Tokyawanga mu Edomu, kubanga muganda wo. Tokyawanga mu Misiri, kubanga wali mugenyi mu nsi yaabwe. Abaana bannakabirye abali bazaalirwa baliyingira mu kuŋŋaaniro lya Mukama. Bw'otabaalanga mu nsiisira okulwana n'abalabe bo, oneekuumanga mu buli kintu ekibi. Bw'abanga mumwe omusajja yenna atali mulongoofu olw'ekyo ekinaamubangako ekiro, anaafulumanga mu lusiisira, tayingiranga munda w'olusiisira. Naye olunaatuukanga, obudde bwe buwungeeranga, anaanaabanga n'amazzi, kale enjuba bw'emalanga okugwa, n'ayingiranga mu lusiisira. Era onoobanga n'ekifo ebweru w'olusiisira gy'onoofulumanga, era onoobanga n'ekifumu mu bintu byo. Awo olunaatuukanga bw'onoofulumanga n'otuula, onookisimyanga n'okyuka n'obikako ekyo ekinaakuvangamu, kubanga Mukama Katonda wo atambulira wakati mu lusiisira lwo okukuwonya n'okugabula abalabe bo mu maaso go. Olusiisira lwo kye lunaavanga lubeera olutukuvu, alemenga okulaba mu ggwe ekintu kyonna ekitali kirongoofu n'akukuba amabega. Tozzanga eri mukama we omuddu eyabomba ku mukama we okujja gy'oli. Anaatuulanga naawe wakati mu ggwe mu kifo ky'anaayagalanga munda w'enzigi zo olumu w'anaasinganga okusiima. Tomujooganga. Tewabanga mwenzi ku bawala ba Isirayiri, so tewabanga ali ebisiyaga ku batabani ba Isirayiri. Toleetanga mpeera ya mwenzi newaakubadde empeera y'embwa mu nnyumba ya Mukama Katonda wo olw'obweyamo bwonna, kubanga ebyo byombiriri bya miziziro eri Mukama Katonda wo. Toolanga muganda wo olw'amagoba, amagoba ag'effeeza, amagoba ag'ebyokulya, amagoba ag'ekintu kyonna ekiwolwa olw'amagoba. Munnaggwanga si kibi okumuwola olw'amagoba, naye muganda wo tomuwolanga lw'amagoba. Mukama Katonda w'alyoka akuwenga omukisa mu byonna by'oteekako omukono gwo mu nsi gy'oyingiramu okugirya. Bw'oneeyamanga obweyamo Mukama Katonda wo totenguwanga kubusasula, kubanga Mukama Katonda wo talirema kububuuza gy'oli, era kyandibadde kibi mu ggwe. Naye bw'olekanga okweyama tekiriba kibi mu ggwe. Ekyali kivudde mu mimwa gyo onookyekuumanga n'okikola nga bwe weeyama Mukama Katonda wo ekiweebwayo ku bubwo kiwasuubiza n'akamwako. Bw'oyingiranga mu lusuku olw'emizabbibu olwa munno, si kibi okulya ezzabbibu okukkuta nga bw'oyagala ggwe, naye toterekangako mu kintu kyo. Bw'oyingiranga mu ŋŋano ete nakungulo ya munno, si kibi okunoga ebirimba n'engalo zo, naye toteekanga kiwabyo ku ŋŋano ete nakungulwa eya munno.